The Mathic.
Square music.
Kigoli, shanipiga roba kabali. Silali, penzisha cheza kamali. Natupa kwa kodolai, kwengine sina habari. Penzi lako tamu, 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 tamu hatari. Sipendi kuona ukinuni, mwendo furaha yangu bie. Eni penzi lako tamu, 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 tamu hatari. Unanitosha pale. Wacheza kila goma, eh, awana mari yu, mari yu, yeah.
Ukinitazama jicho la maringo, eh, mina chapa fimbo. Ukiinama ukiinuka fimbo. Sipendi kuona ukinuni, mwendo furaha yangu vie. Eni penzi lako tamu, 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 hatari.
Daddy.